Aleluya.
Aleluya.
Yes, you
are the Lord. Praise the Lord. Children of God. Yes.
Brethren of the Lord Jesus. Brethren of the holy angels.
Brethren of the saints who moved ahead of us in the
Lord. How is life? Is God good?
Yes,
is Jesus good?
Greet
of your brethren first. That is your brother. Even if you call him a pastor.
Na yemuganda weri katonda. Mubuzeko.
You greet them.
Magalize bisinga mulungi.
The best.
Ni veri katonda chitafoda.
Amana
nomo yoko
the Son of the Holy Spirit.
Karumusumba wo manyate kumusumusumba.
On the world the pastor.
Na yeri katonda muganda wo.
To God is a brother.
Chitafoda nomo ali mugubi. Mubuzeko magalize bisinga
mulungi.
Then wish them the best. Mugambe njagara tata tutuke fene wafe mugulu. Haleluya. Haleluya. Tumwebaza Mukama atukunganyiza.
Tusooka
tumuwa okwebaza
n'okutegeeza
nga bwatugamba mu Bafiripo essuula ey'okulonda omukaaga. N'agamba nti mutegeezi bimwetaaga okuyita mu kwebaza, okuyita mu kwenenya, okuyita mu kusaba. Tuyimusisa amaloboozi gaffe. Tumwebaza olw'akaseera akalungi
k'atuwadde.
Mutume Emmanuel Tuyanziza.
Thank you. tweyanziza okukubiriza abooluganda bangi
ate
okusobola okulabika nga bajja
tutandika
omulimu gwa revival mu
uganda
ensi yonna yesu yebazibwe
nyo
nebaza katonda musumba siwanyana nali simumanyi naye bwe basindika ebifaananyi ebyokuteeka
muposta
mukama nono naye ngenda musinkana mbulamu
obwange I'm going to meet this one in my life.
Yes, you have been
praise you. Jesus much.
Never Sakatunda.
I thank God. I saw others saw them yesterday.
The
most important all of you I have ever seen you.
The Bible says
in Psalms 90.
God
will be our dwelling place in all generations. Before the mountains remember one word.
Was
the
thing of
the thick seven says. We brought nothing as we came on this world. We shall go back with nothing. Heaven.
Heaven.
Since I reached it, I don't take it as a promise. Not.
Heaven.
I take it as our home. I came from. I have to go back.
For
we strangers on this world. If we are strangers, it means we came from somewhere.
Yes,
Jesus,
man.
If I preach,
I preach
of it as a promise.
He said
we will go to heaven.
No.
He said we go back home.
Hallelujah.
He said we go back home. We go back home.
We go
back home in heaven.
Hallelujah.
And we thank God.
We
don't get lost on this
world.
You kiss the Son,
yes.
The Lord Jesus.
Yes.
We are on the way.
Yes. Yes.
The Lord Jesus.
Yes. Yes. Yes.
We reach home back in heaven.
Hallelujah.
Hallelujah.
Yes.
We hope you understood me. Don't get lost on this way.
Yes.
Bible says Jeremiah 22:10. Don't pray for the one dying, neither the one going. But
we
bitterly. Don't pray for the one
kind.
Don't weep for them. But weep for the one
going.
But they are not made back home in heaven. The body dies. The spirit checks out. The problem when he's going.
They look
for righteousness. He has
lost.
They can't go back home in heaven. They have to go to hell.
Yes, you must
praise Jesus.
So never Zakatonda.
Now I thank God for the journey of heaven.
That
I have not reached to speak of.
But
we still look to the call, the covenant,
and
the glory of God
on
the nation Uganda.
In
the era of AD, as it was on Israel, in the era of BC.
Yes, you must
praise Jesus
much.
We're going to begin what concerns the covenant.
It was
then we join on what we ended with yesterday.
Yes, you was right.
Praise Jesus much.
Maybe
on the word of Pastor Sewanyana. Brethren, indeed, when you get heavy laden of sins, God has no place to sit in you.
Yes, you
read in 2 Timothy
yes,
chapter 3, verses 6.
That
men or women have laden with sins.
So,
concerning fasting and the rest,
helps
you give yourself the word of God to laden for you.
No man,
you know what you shouldn't do and what you should do. And God comes in your house. In your spirit.
Hallelujah.
Hallelujah. Now that is
nature,
and think of it.
Yes,
and
take it.
Praise Jesus. And let's move on with the call.
malayika wangu wakuleka wele
you leave angel of rain to
pora pora nga bwatwale
gradually shifts the rain
tetugenda vao
you're not to leave this place
yes you must
where is Jesus march
poziko nga tona abanga
maybe you make a bow
nebo wadona abako
feel perfect
ah toti ambazi
yes you are water praise Jesus
yes you must go
praise Jesus
so toyongera yo
now we move on
ne god is worldwide promise for upon you
go going to go kwa kama kuyasubiza esio Uganda
it is God is worldwide promise to call upon you
oh we talk about Uganda we assume is in CNA okuri ku Uganda
okuvunurwa like it is God is final work on planet earth
yeranga kama gusemba yo kunsi
basing in Uganda
tukusinzira mu Uganda
part of Africa's
crown kula ya Africa
yeranga chitibwa
and it is called
the last and the greatest revival
esemba yo ereka sisi
Yesus
bizidwa mukama
mutwe ilumanyidwa
head in known us
okuyiti
for the call
endaga
the covenant
HT wacha kato
the glory of God
kugwangalia Uganda
on the nation Uganda and the era of AD
ndiyali kugwangasha
as it was on Israel
vide vya BC
in the era of BC
asubidesi yangu yenyo
let me hope I'm not fast
mutwe ndogo tunolide
head in there we look through
endagalo ya katonde kugwangalia Uganda
of God with the nation Uganda
Obito ya AD
the era of AD
yali mazwanga ile Israel
was with the nation Israel
Obito bidi ya BC
the era of BC
yes you was with
praise Jesus much
tutunulide ndagalo ya katonde
with the covenant of God
neguangalia Uganda
the nation Uganda
Obito ya AD
the era of AD
nga bo yali neguangalia Israel
it was with Israel
Obito ya BC
the era of BC
ndagane ndo
that covenant
yogirwa ko mu Bible
spoken of in the Bible
yogirwa ko mbi afayo
spoken of in the history
Eyo kirawo ko mbona bi
spoken of in the prophecies
yes you must
use as much
tulaba endagano ya Katonda
seeing the covenant of God
negwanga ya Uganda
with the nation Uganda
bire ya AD
the era of AD
ga byali nesa imbire ya BC
as it was with Israel in the era of BC
era endagano ero
and that covenant
erandikibwa bulungi mu Bible
and well in the Bible
eyo kirawo ko mbi afayo mu sio
spoken of in history in the entire world
era eyo kirawo ko mbona bi ofuruma
and it's spoken of in the prophecies released
in Uganda ne wabwirwa
in Uganda and outside Uganda
yes you was when
praise Jesus much
ainga akalagane ka Israel
but the covenant of Israel
kali ka kuteka teka mawanga gonda
it was to prepare all the nations
kuzaliwa kwa mkama wa Yesu
for the birth of the Lord Jesus Christ
ainga akalagane ka Uganda
the covenant with Uganda
kuteka teka mawanga gonda
to prepare all nations
ruakuda kwa mkama wa Yesu
for the coming back of Jesus Christ
atudamu kubunira kyo kwa kabaka bwa Katonda
resume to preach the gospel of the kingdom of God
and
the righteousness
bwa kabaka bwa mukuru
in the kingdom of heaven
yes you was with you
praise Jesus much
tutanishe wetu
we have begun like that
ngangusapolinga kwa Katonda
as I briefly sample you
kubikwatagana akalagane ka Israel
concerning the covenant with Israel
Israel yakole ndagane
Israel made that covenant
ngeva mosi emesi
when they came from the land of Egypt
okugende kana
to heading to Canaan
ese kurukuta amatano mu
the land flowing with milk and honey
Israel
Israel
yeye akole ndagano
ye made the covenant
ngava emisi
when they coming from Egypt
say you would
be the land of bondage
ngagenda bukana
as they headed to Canaan
yes,
the land flowing with milk and honey
wangi ate ye Uganda
yet Uganda
yakola endagano ye
made the same covenant
ngava mu butu
when they came from the bondage
wala kola niyo governors
of the colonialists
ngage ayingira mu independence
and they entered independence
mu Uganda kula lya
fide Uganda pal
yesi ekurukuta amatano
the last flow with milk and honey
endagano zino
this covenant
zifana gana
mde look alike
yes you have
praise Jesus
endanga sine so kabachi zifana
they have a reason why they look alike
baba donga tunuliro kuitwa
kwa here when they saw our
call wana yetu tuwa hiyo vitu hivi tufana gana na Israel
so many things we look alike with Israel
nemu ndagano wachili kwa
Israel and the covenant is like that
yes you have
praise Jesus
kwasi mukutegeza
maybe in telling you
bibuli eraga mu Barumi sura eneyo mwenda
bible shows in the Romans 9
ndio soka pakuru kuta
verses 1 to 5
timkaragane ke kwangi ya Israel
in the covenant with Israel
you know bibuli alimo
these are what were involved in it.
It's okay to show me kwa kwanga Israel katono
first brief little bit of Israel
kwa sababu ni kwanga ni
connected with Uganda as it is
what about in the Bible
and one with the Bible
okay to show me
let read for us
Barumi sura ya mwanzo ni soka pa kule kutana
Romans chapter 9 from verse 1 to 5
Barumi esura eso eyo mwendo linyo lusoka
Romans chapter 9 from verse 1
njogera amazima mu Kristo silimba Moyo gwange ngaguntegereza dala mu moyo omutukuvu nga nina enaku nyingi n'okulumwa okutamala mu mutima gwange onyolo okusatu kubanga nadi agadde nze mwene okukola emirimu wa Kristo olw'abaganda bange ab'ekika kyange mu mubiri. Olwokuna, be Bayisirayiri abaweebwa okufuuka abaana n'ekitiibwa n'endagaano n'okuteekerwa amateeka n'okuweerezanga Katonda n'ebyasuubizibwa.
Yes, he says, I myself, which to be cast by Christ, the Israelites, the Apostle Paul, by the Spirit of the Lord, who is speaking. Those who are given the covenant, Israel have the covenant of God. Those who are given the promises,
We have many things promised.
Promised given there, as they are in the Bible. Let's read verse 5, Romans chapter 9, verses 5.
Katonda atenderezebwa emirembe jonna.
Yes, you must praise Jesus much.
Mundagano igwanga ya Israel.
The nation Israel in the flesh.
N'ebyasubizibwa byonna.
All things promised.
N'amateeka.
And the laws.
Yabawebwa n'ekigendererwa ekisembayo oba destiny
y'ebeji. One specific destiny.
Kuteekateeka amazaliwa ga Yesu Kristo.
Prepare for the birth of Christ on earth.
Kyovola Bible yegambye.
That is why Bible says.
Nti abalina bajjajja mu mubiri.
The forefathers in the flesh.
Kristo Yesu we yava.
Whom Christ Jesus
came. Bamuyaita okuzaliwa. Okulabika ku nsiko.
Appear on this world.
Yes, you must
praise Jesus.
That the
king will rule forever.
Yes, you must
praise Jesus.
Those
who stand with us yesterday,
the bridge
where the covenant begins from,
we have
that God is on the swift cloud.
We
know as the Lord Jesus.
And
he comes to Egypt.
But we
looked and
saw that
Egypt, which was known in the Old Testament,
Africa,
present-day Africa. Yet we go to discover it.
That
is the land he focuses on with the river.
Yes, you have seen.
Praise Jesus much.
Let's
read in the Isaiah
19
and the verse
1.
Isaiah 19 from verse 1.
Omugugu gwa Misiri. Laba Mukama yeebagadde ku kire ekiyita amangu n'ajja mu Misiri. N'ebifaananyi eby'emisiri birinyenyezebwa mu maaso ge. N'omutima gwa Misiri gulisaanuuka mu yo wakati.
Yes, you must be
praised Jesus much.
Nga tukwasaganye eggwanga lya
Israel. We connect the nation Israel.
Nti mu ndagaano yaabwe.
That in their covenant.
Mu byasuubizibwa.
Those promises.
N'okuyitibwa kwabwe kwonna.
All their call.
Mission yali yakuteekateeka amazaliwa ga Mukama waffe Yesu.
Prepare for the birth of Christ.
Anunule ffe aboonoonyi.
To redeem the sinners from our sins.
Naye ati bwe twolekera endagaano ya Katonda ne Uganda.
The covenant of God with Uganda.
Mu kuteekateeka mawanga gonna.
We both preparing all nations.
Okuda kwa Mukama waffe Yesu.
For the coming back of Jesus. Kyova
olinde ng'atugamba mu Isaiah na Sulia.
When you heard him see Isaiah 19 from verse 1, see God rides on the swift cloud and is coming to Egypt. Egypt, as I have told you, in the BC it was the entire Africa. It was changed in the beginning of
AD
to become present in Africa.
It
was not written in the Bible before. It wasn't there. But what we look to, riding on a swift cloud to Egypt.
Gave us a prophecy
of the coming back of Jesus.
When
we look to Revelation chapter
1,
verse 7, it talks that see he comes on the cloud.
Every
eye will see him.
Yes,
praise Jesus. What we look to in this world, God riding on the cloud coming to Egypt, pointed and focused in our cause. Points much where there is the river Nile.
Yes,
praise Jesus. remember very well when Isaiah 19 verses 5-7 he spoke this concerning this river.
Yes,
you have spoken. Praise Jesus much. The rivers will dry. The rivers of Egypt. The real Egypt of today. They counted it as the river flows.
Yes, you have
praised Jesus.
Africa, the entire Africa.
The entire Africa in business. Up to today, the present day Egypt has no any other river big except the Nile. Verse 7 says, the Nile, where there is the source, along the Nile.
Yes, you have
praise Jesus much. All the plants along it, they will begin to
rise.
Water levels will reduce. Seasons of fulfilling
the
call. And that covenant involves the water levels reducing. They began to reduce in 2000. Did anyone see that along the Nile? Prophecies are indicating it.
Those
exact moment.
Yes, you have a
praise Jesus much. This code will happen. This covenant will be fulfilled.
And
not denial.
Everything
planted on it will be withering. Move ahead to read it. It says this. Verses 8, it says this. Isaiah 18:19 verses 8.
Bali kaba nabo munna abasula amalobo kuchira bali na era abavubi bali kaba nabo munna abasula amalobo kuchira bali na kuwala
nabo abavubi bali kola
chide fishermen will lament
nabo abasula amalobo kuchira
cast hooks on the Nile. Now you know fish besides the Nile. Even on bodies on the Nile. You know how you eat fillet these days. You know a fish which was of 200 sometime back. Now it's of 20,000 now.
Yes, you must
praise Jesus. I first year wanting what? I want to show you our covenant with God. How does it come about? As it was with Israel. Let's repeat this verse 8. Isaiah 19 verses
8. Nabo abasula ebiragala kumazi bali kwamu amanyi ndudem era abavubi bali kaba nabo bonna abasula amalobo muchira bali nakuwala nabo abasula ebiragala mumazi bali kwamu amanyi olumwenda era nate abo abakola omulimu ogwobugogwa obususule nabo abaluka engoye enjeru bali kwatibwa ensonyi olwekumi n'empagi zaayo zirimenyeka abo bonna abakolera empeera bali nakuwala mu myoyo.
That's what you know it.
Empagi zaamenyeka ne muzimba empya.
Pillars did they break, you build others on the Nile.
Nga tuzze ku mpagi za mama wanga zempagi zakiira zaamenyeka.
Pillars of the Nile already broke
ne muzimba empya,
you built them now a new one.
Yes,
praise Jesus much.
He
showed all the signs. That we had on the
pillars
to build on the Nile, they will break.
The cost
of wages in Uganda, you will all be crying.
The
payment is little.
Yes, you have
praise him. Jesus much.
We passed briefly
here. I wanted to show you the covenant shown, which will happen.
Yes,
Yesu yabazibwe nnyo.
Amina.
Subire tusobola okulizibwa. Tusobola okusigala nga tugenda mu Afrika. Yesu yabazibwe nnyo.
Amen.
Twebaza Katonda. Yateekawo obulamu obw'enjawulo.
Era
lwaki tutandikidde waggulu?
Nga
sinabagenda nnyo muziba mu ndagaano.
Tusobola
okulabikana nga togiteekera. Tusobola okulambikira.
Endagaano
tugituukako tutya?
Wakati
waffe
ne
Katonda.
Endagaano
eya.
The covenant which was on Israel. How did you come about in Uganda?
Praise
Jesus. First mark as well.
Kwebi ebiribeerawo
kwaka
akabonero ke yatuteerawo akaliraga ensi eyayitibwa nga bwe twalabye jjo. Yesu yebazibwe nnyo, naye bwe yatuuka mu lunyiro lw'19 n'olwabiri mu olumu yatandika okwogera n'agamba nti mu nsi eyo wennyini awali ensibuko y'omugga ogwo walibeerawo ekyoto, walibeerawo empagi era obujulirwa. Yesu yebazibwe nnyo, naye bw'amala okwogera ekigambo ekyo bw'abuukamu n'agenda mu nnyo olwabiri mu olumu yagamba bw'ati, nsaba batusomerewo
era Mukama alimanyibwa Misiri n'Abamisiri balimanya Mukama ku lunaku luli, weewaawo balisinza ne ssaddaaka n'ekitone era balyeyama obweyamo eri Mukama era bali butuukiriza.
Yesu yebazibwe nnyo, era Mukama alimanyibwa Misiri gye tutwala olwayo yemanyiddwa nga Afrika, kubanga mu biro bya nabbi Isaaya Afrika teyaliyo nti bagiyite Afrika bagiwandikeko nga Afrika, baagiwandikangako nga Misiri. Yesu yebazibwe nnyo, naye mu kulambika ensi yaffe ate yo baagirambikirawo n'omugga guno Kiyira gwo gwabangawo okuva ebbanga lyonna. Yesu yebazibwe nnyo, naye agambye nti abantu abo abalibeera mu nsi eyo bwe mulibalabira balyeyama obweyamo era obweyamo obwo bali butuukiriza. Yesu yebazibwe nnyo, twali tuli awo nga bayise ebbanga lingi nnyo nga bwe nakugambye nti endagaano eno eri mu byawandiikibwa, endagaano eno eri mu isitole, endagaano eno eri mu bunnabbi. Yesu yebazibwe nnyo, kati kyengeza okuleeta gy'oli otegeere nti ekyawandiikibwa mu Isaaya essuula 19 n'olunyiri olw'abiri mu olumu bwe kigenda mu maaso okugamba nti era balyeyama obweyamo era obweyamo obwo bali butuukiriza. Mu isitole bwe tulinawo mu mwaka gwa 1962 Yesu yebazibwe nnyo, bwe Uganda weeyama obweyamo eri Katonda. Obweyamo kye ki? Yesu yebazibwe nnyo, nti nnyinza okukolera ekintu bwe kiti obeera okoze ki? Weeyamye. Yesu yebazibwe nnyo, ate bwe weeyama oba okoze endagaano era kyova bagamba nti otuukirize ng'obweyamo obwo. Yesu yebazibwe nnyo, twali tuli mu mwaka gwa 1962 ne tufuna independence. Mu kugifuna wakati awo twasalawo tukole obweyamo obwo obwatulagibwako mu bunnabbi nti tulyeyama obweyamo era obweyamo obwo tuli butuukiriza. Yesu yebazibwe nnyo, kyetuva twatano ne tugamba nga Uganda Motto bwegamba nti ku lwa Katonda ne ku lw'ensi yange. Yes,
praise Jesus.
Katonda,
for God
and
my country.
That
a vow you'll never reject.
But it
was first marked in the prophecy
that you'll
come out to make a vow. And after you vow, you will fulfill it. You vowed and you made a covenant that I'm going to stand for God as all nations give up on God. You know how these eras are. We are in a season. Nations abandon the right Christ and they go to the false Christ. Those spoken of. Praise Jesus. Nations ignore the living God and they go under the ocean and they get to Satan or Baphomet, God of the Americans.
Yes, you ever
praise you. Jesus
much. Kuba,
but because
kweyama,
we vowed
that
we shall stand for you,
bonanga bakuleka
as all give up on you, Lord, we shall stand.
Yes, you
praise
you.
Jesus
much.
That vow is in prophecy. And vow appears in history there. Even though we say, maybe it's just a Uganda motto. This is not Uganda motto, brethren. This is a vow unto God and unto our nation.
Yes, you
praise
you.
Jesus.
It's
a vow and a covenant meant to be fulfilled.
Yes,
praise Jesus
Christ.
You make covenant with people, you may break it. But the covenant of God.
Yes,
praise Jesus
Christ.
The covenant of God. You remained on the Israelites till God is the one who came to make a new one. If
he
didn't make a new one, he beat them. Captivity brought them back. The covenant is doing that until they fulfilled it and he made a new one. Let me make a new one. I get you out of it, but he did leave them.
Yes,
praise Jesus Christ.
Now
you make a covenant with your fellow
person
that you can break, but the covenant you make with God, don't expect you'll cancel it, for you don't know what does he want. Once you cancel it,
yes, you ever see
Jesus
Christ. So, when
Isaiah, prophecy in Isaiah,
Isura Eokumi no Mwenda,
chapter 19, verse 21,
Rugambi,
it has said,
Africans
or Egyptians.
Yes, you
praise Jesus.
Aba Misiri,
Egyptians, Africans like today.
Na yenge nse tunuridwe nyo.
We
wali omugaguri
so
siburi.
The source of the river Nile.
Kwenyini.
That's
them. Abo benyini abo.
Those people.
Barie ya mowe ya
mo. They will make a vow.
Yes, you
praise Jesus.
We bari marokwe ya mowe ya mowe.
After they will make a vow, they will fulfill it.
Nkugambia mubiafa yobye tulina
wu. In history we have.
Mumaka gwaru kumuno inakaga mobili.
1962.
We got independence.
Tuwari
tuliyawu.
As we were there.
Ngate tu confess.
It be confessed.
Ngate tuatura.
We confessed that.
Ngate tu korenda gano.
We made a covenant.
Ngate tuwe yama.
We vowed.
Yes, you ever
praise zibili. Jesus.
Ngatu gamba.
And we say.
Ndikuruwa katonda.
For God.
Nekuruwe
siyemi. And my country.
We vowed
to stand for God, not for only God, even for our country itself, to show the glory of that God.
When
you see the covenant,
for God.
It doesn't say for God. It say what? You see now our leader, look how you read to be a speaker, and you go thank your forefathers, the demons. But in the covenant we have said, for God, you know, and these people, God failed. They would have stood for the country. Even the country has failed. They would have stood
in
the national
failed.
They would have stood for their family. Even the family, they sacrificed them. Now they stand for who? All covenant is broken. Between the God we covenant with, even our country. If you stand for your nation, you stand for this
Uganda.
One, Uganda, your country, you see his well, you see they are peaceful, they get a good hospital, the God
will
help. That's covenant for your country. But for God,
as
others leave his
word,
you shouldn't shift from the
word.
In Uganda,
you
shouldn't get out of God. That covenant was established, as I told you first,
in
Romans
9,
Israel made a covenant with God, and you are given the promises,
even
the destiny of God,
was
prepared for the
coming
back, at the birth of Jesus, till he was born there. Now you made a covenant, which is the
reason
you have to start to go, till Jesus will be back.
You
will not get out of the covenant till Jesus will be back. You know, some time back they wanted to change it. Those who sat, they said,
so we change
the Uganda motto. They had entered in Satan very well. But what a day to change. It cannot change.
Yes,
praise Jesus much. I remind you is what?
What
is the covenant?
After
we made that vow, in 1962, we vowed to stand for God. Now, they are our leaders like the first one. I don't want to speak of them. Those who were there then, who
doesn't
know the first president?
Mutesa won. Those who came, you know why they went to do, why they were inside? They did stand with the covenant. You know why Museveni is on? The covenant. The nation has to stand in the others profit taking to the devils. He took them to exile. Most don't know who chased those leaders. But you're going to know it in the covenant. Praise Jesus.
Hallelujah.
Hallelujah.
Yes, you have a zibu.
Praise Jesus.
So, Mukama afa to Gambit Mubunabi.
Our Lord said in the prophecy,
why do you know?
They want to make a vow. Let's repeat verse 21 we hear. Isaiah 19, verse 21.
Era Mukama Arimani Bwa Misiri, Nava Misiri, Bani Manya Mukama, Kunakuri. We wow, Bali Sinza Nesadaka, Nechitone. Era Mo Weyamo, Eri Mukama.
Yes, you have a
Jesus March.
And Tikuruna Ruangaru to say
that day when it comes.
Yes, you have a Zibuino.
Jesus March.
Abamisidi. Wamani Duangaba Africa.
All the Africans today.
Yes, you have a Zibuino.
Jesus.
Point to Ajidabia to Nudawari or Mugachira.
Focus where the river
is. Those about Okuiti Wajomakuri de. Attend a summer to so same Mojuri. Yes, you have a Zibuino. And Tierabari, but where is Amakama?
They will serve God.
Nechitoni.
Offerings.
Yes, you have a zibu. No kwebaza. Erabariye ya mowe ya mo. Erabari buto ukiriza. Echibuzo chiriwe chiti ya Boruganda. Mu Afrika no yonayona.
All the Africa.
Ani ya vayo kwe ya mowe ya mo.
Came out to make that vow.
Mumanyi moto za mawanga gona.
Motos of other nations.
Yes, you have a zibu. Na ye gwe ila gwe Uganda.
Still you Uganda.
Gwe kanyini wa vayo.
You came out.
No gama anze.
You said me.
Ngeenda kora moto ya ngeri vweti.
Make my moto like.
Chigamba moto chitegeza.
The word moto means what?
Mulimi Uruganda.
In Luganda.
Moto chitegeza. Oba mu Lusoga kale.
Oh, in Lusoga. Moto means what?
Guba mubala.
Is it a rhythm? No. Moto.
Yesu yebazi bwenyo. Ebera principle.
It is like a principle. It's a rhythm actually.
No.
Is it?
Kwe gamba.
A no-no yo.
E chintu wajitari kuva mu system.
Some people should never come from your system.
You
can't do anything. And it's not fronted.
Yes,
praise Jesus much.
Now,
listen well, brethren. You may say and say, but how come about?
And
how did that covenant strengthen? Praise Jesus. Now, the aspect we head to, this covenant,
Uganda
made it with God.
When
they came from the land of bondage, the colonial masters.
Yes,
praise Jesus.
But
just like of Israel. For Israel, they made it. When they came from the land of slavery in Egypt, going to their land of Canaan.
Yes,
praise Jesus.
These
things look alike.
We made it
1962, coming from the land of bondage, or from the rulership. Bondage of the colonial masters, entering independence in our land flowing with milk and honey. In the scriptures,
Bible
shows.
Let's read
Joshua 24, verse 15.
This
Israel was crossing from Egypt. If they went to Canaan, God told them this. They choose today whom they will serve. But themselves say, they will serve the Lord. Just as we say, we are to stand for God. Let's read in the Joshua. Chapter 24, verse 15.
Joshua 24 from verse 15.
Era, obanga mulo wozanga chibi okuwereza mukama.
Yes, you have a
Jesus. As in the era of Israel, as they came from Egypt, they head into Canaan. They came from the land of slavery, the land flowing with milk and honey. Joshua, by the Spirit of God, he says, choose ye today whom you will serve. Praise Jesus much. We in 1962. We had many gods in Uganda. We had, you know well, sorcery of different ways. Funded religions, there was no salvation to explain God to us. Praise Jesus. But we decided that day, that same day.
Yes,
praise Jesus.
And
as if we say we do what was done in Joshua.
abiri mu nyaka
15
timusale olero
ani
bwe mugendo
kuwereza
kwali na kisala mu mwaka gwa
2022
tusalawo kuwerezani
Uganda
moto tutekeko
on Uganda God we put for God
over tutekeko for God
we put for God
yes you have as
well Jesus
man oroza kyasali kwa wachi
how was it decided
Yes,
you have
a
different God. Had to choose whom we put on the covenant. Who shall we follow in that time?
Yes, you have a different God. Let's repeat verse 15.
Joshua
24:15.
Nabagamba obanga mulowooza endagaano ya Abanasayiri yali bweti bagikola bava Kanani nsi ya bava Misiri ensi ey'obuddu bagenda Kanani mwaka gwa 2009 nkaaga mu bbiri tuva mu nsi ey'obuddu abafuzi b'amatwale tuyingira mu ddembe lyaffe mu nsi ekulukutamira n'omubisi Uganda ekkula lya Afrika Yesu yeebazibwe nnyo naye nga Yoswa bwe yagamba ab'emirembe giri nti musaleewo leero ani gwe mugenda okuweereza ffe mu biro ebyo twalina bakatonda bangi mu Uganda emizimuzimu ngeri abamu bwe bakyagiriko naye njagala okutegeeza Uganda yonna ye Mukama waffe Yesu ne Katonda Kitaffe ffe bakatonda baabe tulina ano mu Uganda tabamanyi kubanga mu kumaliriza twasalawo omu yekka wati Yesu yebazibwe nnyo twasalawo ki omu yekka era nga twamugamba tugenda kuyimirira ku lulwo abalala bonna nga bakuvaako oba abalala bakwesiga bwesizi naye nga sibeetegefu okuyimirira ku lulwo omanyi amerika ye egamba in god we trust omanyi bamwesiga naye bwe kituuka ekyokuyimirira ku lulwe Yesu yebazibwe wabula kyewuunyisa ggwe Uganda olinga ensi entono kabuga k'e Nazareti kano ninga kali mukweyamba nti abalala bava Katonda nze njayimirirawo wano olabyeko omuntu ng'ali mu buzibu nonga ngenda yimirira ku lulwo kyetuliko leero sigambye nti Katonda ali mu buzibu naye abantu ba Katonda bali mu buzibu ate okubayamba alina kukozesa bantu Yesu yeebazibwe nnyo kati kitegeeza waliyo abava ne bagamba Katonda ng'oli mu buzibu be bantu bo nze ngenda kuyimirira mu bizibu ebyo byennyini mbeerewo ku lulwo njogere ekigambo kyo ndaga omusana ogw'okutegeera ndokole abangi ku lulwo ayi Mukama Yesu yeebazibwe nnyo ekigambo ekyo Uganda moto kye kitegeeza wabula baagamba bwe bati ku mirembe gy'Abanabisirayiri nga bava e Misiri bagende Kanani ebigambo ebifaananira ddala n'ebyaffe nga Uganda tuva mu nsi ey'obuddu abafuzi ab'amatwale tugenda mu independensi yaffe mwaka gwa 1962 ne tusalawo tuteekewo Uganda moto endagaano wakati waffe ne Katonda n'ensi yaffe katuwulire
tuli mu Yoswa esula ya 2 mu 4 onyewa 15
Joshua 24:15
era obanga munawe era obanga mulowoozanga kibi okuweerezanga Mukama mwenderero gwe munaweerezanga oba bakatonda babajjajjammwe abali emitala w'emigga w'omugga
nagamba kubanga bwe twali mu bwakabaka bw'omuggulu naddala mu kibuga kya Katonda Yerusaalemu eky'omuggulu ekuŋŋaanidde ne ly'abamalayika
n'abaali
bakuŋŋaanye referensi gy'agamba agamba nga Isirayiri bwe nagigamba nti musaleewo leero gwe munaaweereza bwe baali bava e Misiri bagende Kanani n'abagamba musaleewo leero ani gwe munaaweereza oba bakatonda babajjajjammwe be baaweerezanga eri oba Mukama Katonda ekyo kye kyaliwo mu mwaka gwa 1962 Yesu yeebazibwe nga tulina okusalawo oba tuweereza bakatonda bajjajjaffeolwo lwennyini lwe tugamba tusazeewo Katonda omulamu wamaliriza tusazeewo omulamu Yesu yeebazibwe era bw'ona agenda ku Uganda moto bulungi oba Uganda kota obulamu ojasiŋŋanako ogugambo wansi gugamba ku lwa Katonda and my country. Twamaliriza bakatonda abalala bonna bonna emizimu egyengeri zonna misango byonna tuwali eyo.
era wano mu Uganda
tukwetaga omuzimu
Our destiny, preparing all of this for the coming back of Jesus.
For our God's sake, whom is that faithful servant? You will find feeding brother food in the right time. That day not fall on you like a thief. Brethren, the end wasn't prepared to fall on children of God like a thief.
We say in Thessalonians, you are not in darkness, that day will come on you like a thief. We must be aware, we are ready, we know well of it. Today everyone looks for food. Has to drive, houses to build, it's not bad. But how to balance issues.
Praise Jesus much.
How
you don't take desires of the world. You remain on track. You remain a faithful servant. Praise Jesus much.
Now,
brethren, Joshua 24 verse 15. Abana basari bali no kubanga basalawo. Yesu yebazibwe nyo. Naye nafwe mwaka kwatu kumunena kaga mubi. Twali no kusalawo. Yesu yebazibwe nyo. Kankubulira olaba. Wadete wali yonge ekolebwa. Naye abatuula. Batuula ku rulo Uganda. Era abasalawo bakusalirawo. Bwedo chaina kya kusalawo mbu atenze saliyo ngaba bisalawo. Parliament bwetula ne sada weteka Uganda mwe namba mulikiriza. Uganda you have been represented.
Yesu yebazibwe nyo. Era tugendo yili bya setani mugwanga lino. Kubanga tetulagana ngakonda gano naye. Tetulanagana ngakona mizimu kujuweereza wano. Ne wankubadde bakulisa abobulimba, ne wankubadde emyeye egy'obubi egyerimbise mu kanisa olwaleero okutubuza. Yesu yebazibwe nyo. Katuulire.
Let us hear.
Yesu sura ya 2 munya onyiwa 10 na mukaga.
Joshua 24 verse 16.
Abantu nebaddamu ebagamba ati chikafuwe fe okuleka mukama okuweleza bakatonda abalala. Onyalo 10 na musambu. Kubanga mukama katonda wafe oyo yatuli nyisa fe nebajjajja fe okutujja munsi ya Misiri. Mu nyumba eyobuddu era ye yakola obubonero buli obunene mu maaso gaffe n'atukuuma mu kkubo lyonna lye twayitamu ne mu mawanga gonna ge twayitamu wakati onyalo 18 mukama n'agobamu amawanga gonna mu maaso gaffe abamoli abali mu nsi era naffe kye tuva tuweereza mukama kubanga ikatonda wafe.
Yesu yebazibwe nyo. Abana basali banyonyola. Yosua kubomoyo wa Katonda. Ngabagamba. Katonda wafatulwaniridde nyo. Atuje mu nseri y'obuddu e Misiri. Nagobamu. Abamawanga babadde muno bonna. Mu nsi gye tugenda. Ne mukuba abagobi. Nafe tusalawo. Tunaweerezanga ye. Ulirize ekyaddirira mu Uganda. Mu mwaka gwa 2014 mubi. Ekitukoza independence. Nga tuweebwa independence. Katonda yali agobye.
God had chased the colonialists.
We
chased them all.
Nothing to
go. But we say it.
Yes, you must
praise Jesus. God chased them. You know, it wouldn't have been our lives. You know, one day, God came in a me as he went in Nebuchadnezzar. You know, people say God can't use the evil. God came in a me. He chased Indians. He used it here by day. Have had land. Uganda would have been Indians by now. God was reviving land for you. Uganda.
Yes. Huh.
He did chase them today.
Singa tori
wo. You wouldn't have been there.
Singa ba yindi katibeba ba na Uganda.
Have owned Uganda now.
Na ye mu mwaka gwa 1962 Katonda yali amazo kuchusa chusa ebintu bingi. Amawanga manji gali gayingidde nga gatuwambye. Abazungu nga baluwanira enseno. Bajagara. Bajira bamwe subi. Bali namwe oburungi we balaba. Ebisubize ebinene. Ebyabavirako babikweka nokubikweka. Ngabwe tuwaulide jomu kuyitibwa. Abasajja bano ba European Explorer. Bwe bajjanga ne banoonya ebyama nga bagukira wano mu Uganda naye bwe tumaliriza mukama bw'amala okutugoberamu bano abantu bonna naffe tuwebuuza tufunye tutya independence kize kitya kino ekintu twasawo tukole naye endagaano Yesu yebazibwe nnyo twasawo tukole ki tukole endagaano eryoke efaananire dda n'eggwanga liri erya Isirayiri Yesu yebazibwe nnyo so bwe kiti abooluganda bwe twakola endagaano efaananira ddala n'eggwanga erya Isirayiri wabula endagaano eyo bwe twamala okugikola nga Isirayiri bwe yagikola twagisayiningako
erosayiningako
nze ndi
mujulire
Yes, you
must praise Jesus.
Yes, you must
praise Jesus, man. We want to see.
How do
we decide on the covenant?
We
for God and our country. As Israel signed to serving God, we signed on the covenant. Israel signed saying, I am a witness of my own.
Uganda
saying, me too, I am a witness. You know the way we sign? We got the national anthem.
No signing.
And you sign, you say, my future and of my nation, I lay it in your hand. Now look, after you say, for God and my country, I'm going to stand. You are meant to sign on it.
Of
you have given it. You go to the nation,
the future,
even the future,
lay
it in the hands of God. You no more plan for yourself. You can't put a leader for yourself.
Yes, you have
praise Jesus.
Naye mukama atuwagadde.
Hallelujah. Yesu atuwagala nnyo. Hallelujah. Walino signinga ku ndagaano. Obwo buyamu obuli Katonda.
You are made to sign on the covenant of your vow to God.
Yes, you have asked
praise Jesus much.
Wasayininga ku ndagaano.
Sign on the covenant.
Israeli.
Israel.
Yamarokole ndagaano ne Katonda.
Making the covenant with God.
Abafu de mission.
And they came from Egypt.
Bayingira Canaan. Yes, you was
praise with Jesus much.
Yes, I think about Uganda.
Sign of that covenant.
Not for Uganda.
We to Uganda.
But why, Mara?
After we finished.
Okukola endagaano ne Katonda.
Make a covenant with God.
Nga Uganda motto
says.
Nti ku lwa Katonda ne ku lw'ensi
yange.
Yes, you was
with praise Jesus much.
Twalina okusayininga ku ndagaano
eyo. Sign on that covenant.
Kasooke kulaga Israel yasayininga
eyo. Show you how Israel signed.
Okubeera abajulirwa.
Be witnesses.
Then tweyongere tuwulire ate Uganda kuwasayininga otya ku ndagaano y'okuweereza Katonda.
Hear how Uganda signed to serving God.
Katusome mu Yesu wa isura ya 24.
Let's read Joshua 24.
Yesuwa esura 24 onyerwa 19.
Joshua 24 from verse 19.
Yesuwa n'abagamba abantu nti temuyinza kuweerezanga Mukama kubanga ye Katonda omutukuvu, ye Katonda ow'obuggya, tasanyuwenga kwonoona kwammwe ne wankubadde ebibi byammwe onyolwabiri obanga munaalekanga mukama ne muweereza bakatonda abajja n'alyoka akyuka n'abakola obubi n'abazikiriza ng'amaze okubakola obulungi
isirayiri ng'egenda okusayininga ku ndagaano yaayo yali ekoze n'okuweereza katonda era nga ne uganda bwe tumulaba ng'amaze okukola endagaano ya katonda lwakatonda ku yensi yaayo isirayiri nga kye baagikola mu biro byayo mukama agamba kye yakola uganda nga tumaze okugamba nti ku lwakatonda ku lw'ensi yaffe tugenda kuyimirira katonda ng'amaze okukola obulungi kukoze naye endagaano katonda yasalawo n'atandika okukuba abakulembeze buli yayajjangako buli yajjangako ng'akola bitali bya katonda ku lwakatonda ku lw'ensi yaffe okuva ku mukulembeze waffe yasooka wa uganda baddanga mubusamize
mubusamize
ovula abamu baafuga myezi
wiiki
okutuuka eryo yeyajja oluvannyuma
n'akkiriza
endagaano ya katonda n'akkiriza obulokozi bugende mu
maaso
yakyabaddeko n'okutuuka abasinga bo balowooza
nti
alabika yeetaddeko yesu
yebazibwaate
abamu bagamba mwe abasoga mwe mutusiyeko yesu
yebazibwa
yesu yebazibwe
so
katonda ekwengereza ebyo limala okukola endagaano naye nga ligenda okusayininga ku ndagaano eyo yaligamba naye kasitamu n'amala ne
munkyankalaye
ŋenda kubakuba ng'ate mumaze okubakola obulungi kati uganda nayo yafaananya ebintu
byebimuaa
bwe tuuka mubwakabaka bwomuggulu yenyonyola endagaano yesayiri ng'efaananire yaffe ensayininga
ng'efaanagana
uganda ng'emaze okugamba ku lwakatonda ku lw'ensi
yaaa1962
abakulembeze abajjako bo tebaatunulira
ndagaano
badda mu kusamira ndowooza wemuva ku mukulembeze waffe
yasomuteesa
owokubiri paka kwani obote
amini
bonna bonna abaalika abo paka ku museveni bonna tebayimirira ne katonda
lonakulolo
kyokka ng'endagaano yali ebakakatako bayimirire ku
lwakatonda
alikazi waliwo agemubaayi tebabimanyi yesu yebazibwe
kabadi
gobe okisomako kikugamba kulwa setaani yesu yebazibwe so abooluganda katonda yakuba eggwanga lino n'agoba abakulembeze naye nga tebamanyi lwaki abagoba lwaki abamu bawiiki amyezi kubanga endagaano gye bali bakoze yali yakuweereza katonda yakuyimira ku lwakatonda naye tebaginyweza paka ku museveni era okujja kwa museveni kwalimu obunnabbi bungi nnyonnyonyo bwe yatuuka n'amanya ensi eno mukama
kyajawankubadde
waliwo okumu abamwetoolodde kati abamuwabya
naye
timugenda kisobola kuba kati mukama amaze okuddamu okukolokosa endagaano era bw'olwesunga okujja ku bukulembeze nga tomanyi bino kizibu togera kusobola yesu yebazibwe nyo so bwe kityo abantu basali basayininga ku ndagaano ya katonda okubeera abajulirwa nga naffe uganda bwe tugenda
okuwuliraengeri
gye twasayininga katuyongere mu yosuwa tuwulire
yosuwa esura 24:21 abantu ne bagamba yosuwa nti nedda naye tunaweerezanga mukama olw'22 yosuwa n'agamba abantu nti muli bajulirwa bammwe mwekka nga mulowooza mukama okumuweerezanga
amusazeho
22
yosuwa n'abagamba nti muli bajulirwa bammwe mwekka nga mulowooza mukama okumuweerezanga ne boogera nti tuli bajulirwa
yosuwa n'abagamba muli bajulirwa bammwe omanyi bw'okola endagaano osayinigako
Yes.
Tuli
baduliwa abafu. Witnesses for ourselves. And they spoke down saying,
Yosua abiri mu nyonyirwa abiri mu ebbi.
Joshua 24:22.
Yosua nabagamba nti muli baduliwa abamwe mweka nga mulowoza mukama okumuweereza ne boogera nti tuli baduliwa olwabiri mu esatu. Kale kaakano mujjeho bakatonda abajja abali mumwe mukyuse omutima gwammwe eri mukama katonda wa Isirayiri. Abantu ne bagamba Yosua nti mukama katonda waffe tunamuweerezanga n'eddoboozi lye tunaliwuliranga.
Owulidde obujulizi bwe baateekako
baagamba tuli batulwa baffe
n'abagamba kale nammwe mukwate bakatonda baabo nabo bajjewo muweereze mukama katonda wammwe. Bagamba era tugenda kumuweereza. Kati Uganda bw'omala okukola endagaano yo
my country, to stand.
Walina okujja bakatonda bonna mizimu kikodde egy'ebika mizimu gya musozi gwa yonna gya Buganda gyoba mizimu gya Busoga gwoba Yesu yebazibwe era tusobola oyimirira mu ndagaano eyo ne tugoba emizimu gyonna kubanga ffe tukolagana ku ndagaano
nayo
eggwanga ne litereera nyina emizimuzimu egyerumbyalumbya abasiba baffe ennaku
zino
nga bayombagana tugenda giyirira ne tukomekereza endagaano tusitukirawo ku bigere ffe ne tukolagana ku ndagaano na Lusifa na muzimu gwonna kumuweereza ng'eggwanga lyonna. Yesu yebazibwe naye twakola endagaano ne Katonda omulamu era nitweya muyimirira ku lulwe kati olw'okuba ekiseera kituuse omwana we anaatera okudda atujjukiza endagaano n'okuyitibwa okutuliko olw'okuteekateeka amanga gonna olw'okudda kwa mukama waffe Yesu atuddamu obuliragiro bwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu mu bwakabaka bw'omuggulu. Yesu yebazibwe nnyo. So Uganda owulidde Isirayiri bwe yakola endagaano kaakati gwe Uganda omanyi endagaano bwamala okugikola Isirayiri n'asayiningako okubeera omujulu Uganda bw'omala okwogera mu mwaka gwa 1960 obweyamo okoze endagaano ensi yo ku lwa Katonda ku lw'ensi yo wasayiningako n'oluyimba lwegwa wagamba otya katuyimbemu Uganda may God uphold thee, we're our future in thy hands. Watekawa?
Where did you put it?
Ayi mukama tukusaba otuwalire kubanga future yaffe n'ensi yaffe tubitadde mu mikono gyo tetukyeyiyiza tetukyateekako mukulembeze gwe twagala ffe wabula gwe onaayagalanga tunaabanga eggwanga lyo tunaakuweereza tetuddenga mabega ate ne twegamba bannaye tulakuba pulojekita yange simanyi lwaki temwagirize. Yes, you are
Jesus. Praise Jesus.
See my projector.
I don't know what happened to the projector.
You began baby.
But those words. Give him a
microphone.
After you say,
future young,
my future,
and
my country.
I leave them
in your hands.
Sikyayiiya sikya pulaninga byange sikyakolaga bye njagala naye nze Uganda ndiwo kyokka bwamala ne weegamba tugenda kubeera omuntu
ffenna
tusinze tusomere ebigambo
ebyo
Uganda anthem egamba o Uganda may God uphold thee.
Uganda mukama akuwambatire.
We lay our future in thy hand.
Tuteeka future ffe mikono gyo.
United, free for liberty.
Twegasse wamu mu ddembe.
Tuli omuntu ki? Twegasse wamu teri njawukana z'amadiini.
Division of religion.
Twali eri.
Take out. Teri
mbikani ni mbawanga.
No tribes.
Ffenna ani.
We are all one.
Ate kiri atukase.
Free. What forces it? We did it freely in liberty.
Omanyi omuntu bw'aba akola endagaano
tebamukaka. Don't force them. bagamba, are you normal? You ochikolo tegera bulungi. Yes, you must praise Jesus. Bagamba otegera bulungi. Understand, mama?
You understand, mama?
Yes, you must praise Jesus.
I have so many things I'm going to
read the next words.
Atundu akasemba yoku stanza esoka. Kagamba, together we will always stand.
Nti wapu tuja ibida rube.
Nga tuwe kasi wamu. Nga tuwe ya tukasi. Fena. Tugenda kuimi na kurulua.
To stand for you.
Kurua katona. Ngenda gano for God and mga tuwe gamba.
As for God and the country says.
Uganda National Anthem, second stanza.
O
Uganda, the land of freedom.
O Uganda, etaka eryeddembe.
Our love and labor we give.
Okwagala kwaffe n'emirimu gyaffe tugiwaayo.
Naye kati Katonda.
Now God.
The way
we give the future and our nation.
Twagala ffe Uganda.
But we Uganda.
Ensi yaffe.
Our land.
N'amaanyi kaffe.
Our labor. What we wear to work. Give it work with you.
It
was before you did.
What did that? Yes, you have
praise Jesus. The time has come.
We have to give our land before God.
This is not a song.
It's a prayer.
Praying and working.
Kuteka munkora jaya mani gogo na
oyimira
kuruwa katonda
for God
kose sebiwo mukama bya kuwade oyimira kuruwa katonda
for God
bwechiba cheta kisha biteka wote via kutuma kwa 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 kwa
kwa
Yes, you must
praise Jesus.
The future in a Korean Dakula.
This
is a new time.
The world is a fast
book. I see a girl of Miracle. To many men of the Vangi for me, Basonga Hoguanga, Uganda, Uganda, Chichi.
Hallelujah.
Hallelujah.
Yes, you will see.
Praise Jesus much.
Eki tusonge samu wa na people no pewe no
prophets from outside.
Nemo Uganda.
And in Uganda.
Kuhanga tulike wuna gano.
Because you have a great covenant on us.
Ndagano ya funika
tu. Our covenant with God.
Uwe aline guangi da Israeli.
With Israel.
Ndagano ya visuvizu.
The covenant of promises.
Mustanze daka
ya. The next stanza.
Oliva dewe deka yoko.
He says, what's it saying?
Uganda National Anthem, second stanza.
Oliva lwe guanga, ishtule chokubiri.
And with neighbors all.
Erane ba miru anaja febo na.
At our country's call.
Nge guanga la feriba ita.
In peace and friendship,
mumirembe ne no mukwano,
we will live.
Tujja kubaa.
Ne tukatuishe bonde
mikola wa neighbor.
Neighbor. Bonde musiyo na muje. Muje tuweleze katolo wa muchi.
This
omwe yeka. Muje tuimira ku rumwa
to start for him.
Kuna katuleona ile mirembe bonde mu
peace.
Tuulirisha.
Now listen.
Ukenda kula bende NC ya fair
mirembe. Our nation is peaceful.
No Sudan ya jana.
Even the Sudan no kat. Ukenda
musiyo mulinye
ko. Go in their country and kick them, you see.
Uganda National Anthem, third stanza.
Oliva Luganga is truly choked, Sato.
Oh, Uganda, the land that feeds us.
Oh, Uganda, a tackle to Lisa.
By sun and fertile soil grown.
Ogumu sana netaka ejimu.
For our own dear land, we will always stand the pearl of Africa's crown.
Olweta kari afe edunji. Tunai mirida ekula lia Africa. Nechiti wachayo.
Yes, you have to
praise Jesus.
Kama ya tuwe singa nonjo. Kusinja mochi ama teke sule kumine.
According to Deuteronomy 11.
Nyoro muenda.
Verses 9.
Pako lukum na urumu.
Into 11.
Nsi ya fejitu wanga nonji.
Our land was given us gold.
Irangi inakuba kuleli Afrika.
Meant to be a pearl of Africa.
Nsi ya inukuru kuta matala
mbisi. Meant to flow with milk and honey.
Simu butonde buka.
Not in creation.
Wawu na matage chigambu cha katona.
Even milk of the word of God.
Katusumeko katona mochi ama teke sule.
Deuteronomy.
Tunaruwa wanga da jitufu.
Single that it's true.
Mentu na mbiya wa niko
nitoku. Please find the Holy Scriptures.
Wanyipa mkugani kwa ni mrugendo
ule mkuru. Profesa with the journey of heaven.
Mwata mina mbayi
mwofi the Bible.
Mentu nebira ambi kwa mbayi
mwofi. Please be marked with the Bible.
Mbiya fayo.
In history.
Nemu mbunda biyo mfuru. Even
prophecy is coming.
Katusumeko katona mochi ama teke.
Read Deuteronomy.
Chama teka kumine mwenda.
Deuteronomy 11 from verse 9.
Paka ule kumine
mwenda. Into 11.
Chamateka esura ya 10 muri nyoro omwenda.
Deuteronomy 11 from verses 9.
Era mulioke mumale enaku nyingi kunsi mukama je yalayirira bajjajjamwe okujiba wa. Ti mukama je yalayirira bajjajjamwe okujiba wa nezadde lyabwe nesi ekulu kutamata nomubisi gwejuki. Onyole 10. Kubanga ensi joyingiramu okujirya tefana na ngensi eye misiri mwe mwava mwe mwasigala esigo esigo zo nozivukirira amazi nechigeracho nennimiro eyemva olokumira olumu nate esijo josomoka okujigendamu ogirie yensi eyebiwonvu nensozi enywa amazi agekuba eva muguru esimu kama katonda ojayagala amaso ga mukama katonda o gaba kuyo enakuzonna okuva omwaka we kusokera okutuuka ukomerero yagu
olide mulungi
you had well
ensi eya Israel mukana
land of Israel kana
bweto byali
that is how it was
kwa ndiyo tcharibu
ile verse no
one wanga yajuanisha mune nsi Uganda
we exchanged with Uganda.
But when I took a coach to watch out,
I reached the glory of God
Uganda.
On the Uganda.
I was
on Israel.
It
was the land of valleys.
The
land which is within.
Uganda,
Uganda, how to appear?
The land of
hills.
Yes, you have
praise Jesus. Free rain to fall, even now it wants to fall.
Because
God said no.
And your
water shifted elsewhere.
Then
they gave something. From the beginning of
here to
the end,
seasons
he put them
there.
If we did think of him,
he began
to change the seasons these days.
Yes, you must
praise Jesus.
Nenga tugambye nti tujja kubeera ekkula lya Africa always. Ese kurukuta kitiba kino kyali kugwaleesa mu Asia era Israel mbiro bya BC yamanyibwa nga part of Asia ekkula lya Asia ekitiibwa ba explorer be bakikyusa explorers changed that to Africa baanoonya ensi endala eringanga Israel era baakwata abayudaaya ne baleeta embaali bagamba nti eno yensi empya eyabaisirayiri baba wakimanyi kilomitazi oba mekaabayudaaya eno yensi yammwe empya yeeno kumbe obunabbi bwali tebugambatulebali babaleetebali bugamba kati yensi gye tuwanyisizaawo kitiibwa Is there any nation they call a pearl? No. Which is Belkan, honey, the other one, Canaan. The second Uganda. Amen. Mm. Yes, praise Jesus. Praising the Lord above me. I speak truth by the Spirit of God. Understand who you are. Before God you appear what? Yes, we must believe Jesus much. So what do we do? Mu signature. That's how it's the signature. You talk about God. You have to have a covenant with God. Yes, you have to have a signature. No national anthem. National anthem signature. Signing. To signing up with the Spirit. Everything. The Spirit is acting on nation. This and everything. Can I go say? Never have But they asked you, are you normal doing it? Let's finish. Is it finished? Yes, we must praise Jesus much. Signing and the other sign, the second witness. You know they say you make the second year, the first witness signs, even the second, even the third. The second witness is called the school's anthem. The third is called prayer. National school prayer. School prayer. We shall close the covenant from there. Let's read national school. The national school anthem of Uganda.
Uganda School's Anthem.
Oluyimba lw'eggwanga olw'amasomero.
We younger women and men of Uganda.
Fe abakyala abato n'abasajja be Uganda.
Are marching along the path of education.
Tutambulira mu kkubo ly'okusoma.
Uliza bulungi.
Listen to
me. Ani ataliko younger women?
Who was the young woman before? Who was a man young before? Who was a young that now we call you man? That we go to town. If you are born in Uganda, it's attached on you. And you accept it. The path of being taught, educated. Things you understand.
Not the teaching
of this pastor I had speaking of. I hear fast. Don't you faint.
Teaching
clear marked well.
Jesus
said Matthew 28, 19 and 20.
Go
make all nations disciples. Teach them all I commanded. The world we have to study.
We have to study
the word of God.
We have to believe
to be taught in the word of God. Do things we understand.
National School's Anthem.
Oluyimba lw'eggwanga olw'amasomero.
We younger women and men of Uganda.
For abakyala abato n'abaami ba Uganda.
Are marching along the path of education.
Tutambulira mu kkubo ly'okusoma.
Singing and dancing with joy together.
Nga tuyimba nga tuzina n'essanyu wamu.
Kwegamba ekigambo okuyigirizibwa.
The word being taught.
Kubo nga tuyita mu kkubo ly'okusoma.
Passing the way of being educated.
Okuyigirizibwa.
Teaching.
Not
in our things of the world, but even the things of God. Let me tell you
something.
Through church, we moved on making many followers. But that's not the agenda of Jesus. No. He doesn't want followers.
Yesu yamazi.
Praise Jesus.
Umanye abagoberezi
kye bakora. You know what followers do?
Abagoberezi bakora biri ebiri mu Yokana mu.
Followers do what in John 6.
Bagoberera migari.
They follow bread.
Ebyamagero.
Miracles.
Yenyanja.
Fish.
Ruta bikoze tebali.
When you don't make them, they don't appear.
Washoboka ku Yokana mu kaga.
John 6.
Abagoberezi.
The followers.
Ba Yesu bajja.
The followers of Jesus came. And he hid
somewhere.
And they looked for him. Have you seen the Lord for us? His name come today.
Baba Maria, you
are there.
You are right. They take it.
I said that's wrong.
We brought that.
Everything goes with him.
gwemulembe gwabasumba abatobetbafulunza enjiri yonnaunansonyiwadde
nange ndi muto
nayenayigirizibwa
katmu
lugendo lweggulu
naye
osingana baganda baffe
mutuufu
nga abo
tebanakibaera
nga nebogera ku
tvnaye
okusalira ku national
school
twakiriza okuyigirizibwa tutambulire mukuba
eryokuyigirizibwa
ensi yaffe tugisome n'amateeka gayo tugasome tetukumanyiwano tomanyi namateeka
gokusindaayinza
nokukwata omusango
ngatokusomera
busomeanzi sikumanyize okimanyi tomanyi
namateeka
naye tusaba
gavumenti
ekwase ba lc ebitabo ebyo
bitusomesetambule
nga ensi yaffe tugimanyi bulungi
ate
tusaba abasumba
bajeyo
bayibuli
baziyigirize
abantu kubanga mukalaga ne tulinamu okutambulira mu kkubo
ly'okuyigirizibwa
okufuula amawanga gonna
abayigirizafe
nga tetunabakuba nga tufuuse
kigenda
tulemesa okufuula amawanga gali getuyimiriddeho ku
lwagku
sayidi y'olwakatonda getwalaganye naye
endagaanolwakatonda
ne ku lwensi
yaffe
National Schools Anthem.
Oluyimba lw'essomero olw'eggwanga.
Katumaleyo chorus.
Let's finish the chorus.
Uniting for a better Uganda.
Twegasse olw'ennungi.
Tusaba obumu.
We request unity.
Bible ekyogera nnyo mba Philip.
Bible speaks in Philippians.
Okubeera ng'obumu.
To be one united.
Esisuli okuleegaaba.
Ephesians 4 say.
nga tuli mu bumu
obwookukkiriza
kumu
mukama
waffe
okusuubira
kumu
bino
byonna biri mu
bayibuli
naye tuffe twali twabiwandika nga
twawandika
nga ekintu kiri aba kiringa
emboozi
omwana ava ne mu ssomero nga tamanyi bigirimu endagaano
eno
kubanga tetwafaayo era tetwasabe mwoyo
endagaano
yaffe ne katonda n'ensi
yaffe
naye nga tumanyi katonda yasooka mulimu gwa katonda gwe gusooka n'olwensi yaffe tugukwateko
National Schools Anthem Part 1 we are the pillar of tomorrow's Uganda We are the pillar of tomorrow's Uganda.
Fe mpaji za Uganda wencha.
Let us rise now, embrace true knowledge.
Yes, you are Amen.
National Schools Anthem, Part 1.
Rivalry Somero, Part Yesoka.
We are the pillar of tomorrow's Uganda.
Fe mpaji za Uganda wencha.
Let us rise now. Embrace true knowledge.
Leka tugolokoke twanirize okumanya okwaddala.
Yielding disciplined resourcefulness.
Nga twewaayo eri empisa ne mu kukola obulungi.
Tuli mpaji.
We are pillars.
Ezenja eza Uganda.
Tomorrow's Uganda.
Tukirize.
Let's rise.
Twanirize okumanya okutuufu.
True knowledge.
Omanyi lwaki batuyita full knowledge
of God? Why we call full knowledge of God?
Ministry yangamba giteekewo bweryo.
He told me that
ministry. Kubanga mwakkiriziganya mulina okwaniriza okumanya.
When you agree to embrace true knowledge.
Kati kankuwe ekyama.
Let me give you a secret.
Twagenda okugamba tuli mpaji.
We say we pillars.
Nga kiri mu bonna.
And it is in the prophecy.
Tewalibeerawo empaji.
There will be a pillar.
Moseyo.
In this land.
Era akabonero.
In the sign.
Fene tubyogera eri mu.
And we spoke it to the schools of him.
Nti tuli mpaji. Tukagwa bonnabbi mu Isaiah 19. bugamba
bwebuku
mpaji eyo
Uganda
mpaji ate nga kyoto kya mukama ekyekigambo ate nga bujulirwa
Isaiah esula 19:19 ku lunaku luli waliba ekyoto eri mukama wakati mu nsi y'emisiri n'empaji eriba ku nsalo yaayo eri mukama
Yes, you have been
praised as much.
Have you
heard well?
Isaiah
19:19. On that day, there will be a sign and the altar and the witness and the pillar
in the midst of the land
of Africa. But when is that pillar?
The national schools
national anthem. School anthem.
We are the pillars.
Benpaji.
This
is telling us
the
prophecy reached on us.
The
pillars of God strong in the world. The witness,
the
altar of God, of his word. It is written
in the
history of Uganda, here in the Bible, it's a prophecy.
The
pillars of God, the altar of God,
the
sign in the world, the pillar
of God,
can stand in the latter days.
But
those who stand
must
embrace true knowledge.
But
where is knowledge?
Bible
says
2 Corinthians 5:6-7.
That this is the light. It tells us to welcome. 2 Corinthians 4:6.
Kubanga Katonda yayogera nti omusana guli akamukizikiza. Eyayaka mu mitima gyaffe. Okuleta omusana okw'okumanya ekitiibwa kya Katonda mu maaso ga Yesu Kristo. Olw'omusanvu. Naye obugagga obwo tulinagwo mu bibya eby'ebbumba. Amaanyi amangi ennyo galyoke gave eri Katonda. So say life.
Yes, you have been
praised.
Katonda yalagira omusana ogw'okumanya.
Commanded light of knowledge.
Okumanya ekitiibwa kya Katonda.
Knowing the glory of God.
Gwake mu kizikiza. Obugagga bw'okumanya. Abusindise mu bibya eby'ebbumba eby'embere gyaffe. Maanyi amangi gaffe gyali
tuwagira.
Kati mu National Schools Anthem. Tugenda okugamba.
We are
the pillars of tomorrow's
Uganda.
Let us raise and embrace true knowledge.
Great God.
We are getting
lost for lacking knowledge. But we
accept
knowledge
to
help nations.
Embracing a knowledge of God.
What
is true knowledge of God?
True knowledge of God.
Yes, you have
been
praised,
Jesus.
Explains that word. We want to
handle eternal life to people.
God, we have to
bring them know the true God. In the King James Version, the Gospel was written by John. John chapter
17.
In the verse
5.
John 17.
Yokana esura 17 onyiro akusatu.
John 17 verse 3.
Buno bwe bulamu obutagwao. Okumanya kwe Katonda omwo wa mazima noyo. Okumanya kwe Katonda omwo wa mazima noyo gwe watuma Yesu Kristo.
Yesu yabazi.
Amen.
Buno bwe bulamu obutagwao.
The eternal life.
Kumanya Katonda omwo wa mazima.
Not the one true God.
The Christ Jesus.
And Jesus is saying.
Okalaga leka fumuri mu.
In our covenant. Wa
Katonda tugera yimira.
God we shall stand.
Bring
him be known.
Yes, you must
praise Jesus much.
Embrace true knowledge.
For God, knowledge of the word of God. For our country,
it
should be known concerning our country.
Don't
prove anything.
As we
embrace this true knowledge. To believe. True knowledge. Embrace it.
If we stand for God, people get destroyed for lacking knowledge. Yes, you must
pray.
Now, if we do not so, we will be
able to help ourselves.
When I'm crossing, I'm going to go.
Isaiah 4:6 says, you quickly move.
Kosea esura ya kuna, ulinyiriri wa mkaga.
Hosea 4:6.
agamba bwati nti abantu bange
bazikiridde olw'okubulwa okumanya kubanga oganye okumanya nange ndikugwana ggwe olema okubeera kabona gyendi
abantu ba katonda bazikirira olw'okubulwa
okumanyanaye
mu national schools
asketugambye
uganda okuva ku bato
tukkirize
twemulesinga
tunoletusobole
okuyimira ku lulwe
yesu
yebazibwe so mu byonna kyengezaako okuleeta gyoli muganda
wange
otegeere nti endagaano ya katonda n'eggwanga lya uganda yesu yebazibwe nnyo nga bwe yali n'eggwanga erya isirayiri eriko sayini n'ebiri mu siginiki eyo bingi eriko okusayiningako nti tuli bajulirwa era be twateekamu twagamba tugenda kwembulesinga tu knowledge mu kigambo ekyo tugamba bwe tuti yesu yebazibwe nnyo bayibuli yegamba nti katonda ayagala okumumanya okusinga ebiweebwayo ebyokebwa okusebya tugamba mu Koseya esuula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'omusanvu ayogera bw'ati
Koseya esuula ya mukaaga olunyiriri lwa musanvu naye bo nga Adamu basobeze onyola omukaaga kubanga njagala ekisa so si saddaaka n'okumanya Katonda okusinga ebiweebwayo ebyokebwa
olinde bulungi ayagala okumanya katonda okusinga ebiweebwayo
ebyokebwatukanye
tuwaayonaye wayakadde okumanya katonda mu ndagaano y'eggwanga
emitima
gy'abana
uganda
fena tugamba leka tugolokoke tulombolesibwa okumanya obutuufu newankubadde waliwo obuvi bungi obugenda
maasokosi
naye okusinga ku bulagaane n'esayini zetuwandiikako ku ndagaano
yaffe
tulinoonamu okwembulaesinga tunoleje omuwaana omugole omusalo ogw'ekigambo kyakatonda ogw'okumanya kubanga batunaanyiza okuwa abantu bonna mu nsi obulamu butaggwawo ategeeza nti kwe kumanya katonda omuw'amazima ne yesu kristo gyasikiwe wabula yakisuubiza n'agamba nti kiribawo munaku ez'oluvannyuma mu daniyeri esula ekumi n'ebbiri onyola okuna agamba bwati
daniyeri esula kumi n'abbiri onyola okuna nti naye gwe daniyeri bikka ku bigambo osse akabonero ku kitabo okutuusa ekiseera eky'enkomerero bangi abaliddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera
olidde bulungi kiseera kyakuleeta kumanya olulala era ekimu ku bigenda otuyambaku okukola ekyoto ekirungi era okubeera empagi wakati mu nsi omujuliwa wa katonda atuukiriza endagaano ku lwa katonda kuleetera nsi kumanya kwa katonda
okujjudde
yesu yebazibwe okusinda ku siginica eteekeddwa ku ndagaano yaffe ku lwa katonda ku lw'ensi
yaffe
gye tusoose okuwulira nga tugisayiningako ne nansono ne national anthem
katunulidde
national schools
anthem
mulimu okwembulaesinga tunolege mutunolege tujembulaesinga emirundi ebiri kulw'ensi
yaffe
tumanye ebyensi yaffe mu mazima gaabyo kulwa katonda we embrace the tunolege of god of his word omusalo ogw'okumanya yesu olwaki obuweereza yabutuuma omulembe omupya ogulina okumanya katonda okujjudde okutuukiriza okuyitibwa kw'eggwanga yesu yebazibwe nnyo saaba ooluganda ekigambo ekyo tukirowoozeeko bayibuli bwe bayogera naffe mu isaaya ensula ekumi n'emu onyola omwenda egamba nti olulituuka tewalibaawo okuzikirira kubanga ensi erijjula okumanya katonda ng'amazzi bwe ganjala ku nnyanja yesu yebazibwe nnyo kaba tusomereyo tuwulire
isaaya esula ya kumi n'emu onyirwa mwenda tebaliruma newankubadde okuzikiriza ku lusozi lwange olutukuvu lwonna kubanga ensi erijjula okumanya mukama
Yesu yebazibwe nnyo tebalirumera tebalizikiriza ku lusozi lwange olwo nno lwe lusozi lw'ennyumba ya Mukama ekkanisa ye kubanga mu kiseera ekyo ensi erijjula okumanya Katonda oba okumanya Mukama nga amazzi bwe ganjala ku nnyanja naye ngajjukira mu ndagaano yaffe mulimu ekigamba let us arise and embrace the true knowledge ffe nga Uganda abasazewo oyimira ku lwa Katonda tulina okukkiriza tuembulesinga true knowledge of God okumanya okujjudde tuyambe bannaffe abadde bazikira olw'okubula okumanya bwe tuba twakkiriza okuyimira ku lwa Katonda era nga tugenda teekateeka manga gonna olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu olwaleero twetaaga omusana ogujjudde ogw'okumanya kubanga mu nsi mulimu ekizikiza eky'obutamanya kingi Yesu yebazibwe nnyo era ky'ova olaba akinyweza eri Habakuku 2:14 nti era ensi erijjula okumanya ekitiibwa kya Mukama ng'amazzi bwe ganjala ku nnyanja ensi ffe tugenda ogikwatirira oba okuyimirira ku sayidi yaayo ku lwa Katonda tugijjuzeemu okumanya naye nga tulitambulira mu wansi w'okuyitibwa kwaffe nga kulina amaanyi mangi era n'okusuubirwa n'okulindirira mu nsi yonna okw'amaanyi Yesu yebazibwe nnyo so nga tumalayo gundi eno
tusoma National Schools Anthem
oluyimba lw'eggwanga olw'essomero
part 1 akatundu akasembayo
the last part in the first portion
to rebuild a great pearl
okuddamu okuzimba ekkula ery'amaanyi
owulidde to rebuild the great pearl Anyway, I saw
Kubawa. Where was the first pearl?
Kubanga bano bagamba.
For this one,
tugamba mu ndagaano
yaffe.
Kwagala kuddamu tuzimbe yo kale endale.
To rebuild a great pearl.
Wali we yaliwo?
There was that which was.
Yali Israel in Asia.
Israel in Asia.
Pearl ya Katonda kunsi.
The pearl of God on earth.
Land flowing with
milk and honey. Yali yebano
mazoko rapisinga.
It had collapsed after.
Ne tugamba
we say no we
kama mwe ya mone munda gani
betusaye wa kuzimba pale singa to rebuild the greater power
the
great one
ensi kwe yizo kulabira
katonda the world can see God from it
enda gani jitwa kule lishiri ya genda wala munda
serious and deeper
tuve mukuroza nti nyimba wa
somero national school
pastor
got a schools affirm
bulike ebigendo bya mirundi ebiri
motives two
ebigendo ebiyo bwa katonda n'ebyensi
and of our nation
ukusina kundagano jeyogera nti kulwa katonda ne kulwensi
and our country
hallelujah
hallelujah
mukama afuga
god reigns
hallelujah
hallelujah
mhm
national scores anthem tugenda ku part 2
oliba lesomero lwekuanga tugenda kutunde chokubiri
We know the way into the land of enlightenment.
Zifetumanyi ekubo eritwala mu ntaka eri kitangala.
As thorns, creepers, bells and mountains.
Ntine wakubadde amagwa ebiziza ebiwonvu n'ensozi.
Come what may.
Chone chija.
We shall overcome.
Fetuja wangula.
For the glorious time.
Yesu yebazibwe nnyo twalagaana naye nga tumaze okukkiriza twembulesinga
tugamba
kasa tukkiriza okumanya kwa Katonda
ekijja
Yes, you ever
praise Jesus. Whatever come, whether thorns pierce, whether valleys, whether mountains to climb, whatever come, we know the land of
enlightenment,
the land of heaven. But they are in the covenant.
Ah, Uganda.
Why do you think of that?
You've made a great vow, and you attached on wild what? Whatever come, let it come.
I know the land of enlightenment.
Whether valleys,
whether mountains,
Yesu yebazibwe nnyo. Twagamba Katonda tugenda kuyimirira ku lulwo ekijja kikole ki? Bannabbi babulimba be bangi tetugenda kukengenterwa. Tugenda kuyimirira nga twembulesinga okumanya bwe tukubunya mu bantu bwe tusaba mu ssala ez'olutalo, ssala z'okuweebwa, ssala z'okwenenya. Ebisiba by'emirundi esatu byonna nga tubisiba. Omanyi abantu baga mutume kakati okusiba kwa mirundi esatu bulijjo. Omanyi okusiba mu nsi kubeeramu kwa mirundi ena. Okusiba mu nsi mulimu kwa mirundi ena. Naye okumu tetukusiba kubanga kwa basitaani. Ani yali alabye basitaani nga basiba? Abasamize nga bali mu ssabo bakola ki? Basiba. Bayinza okusibira n'ekkanisa enkya neyegwirawo bw'oba
toyimirira.
Kati waliwo bannabbi b'obulimba baddira okusiba kw'abasitaani ne bakuyingiza mu kkanisa. Musiba naye ng'abantu babiri bokka be bagenda
okufunamu. Okwo
gyekuli okusiba nga kw'abasitaani. Naye nga mwenna mwasibye
bwe Mukama yabagambye. That fasting of the devil is there.
False
prophets move most in it. Many times they don't hide, they don't fast, they leave the congregation suffer. Demons beat every spiritual gift of
them.
That when he left prayer, I no more see in the spirit. I feel I'm weakened. You know, the fasting you ate that was of the devil. When King Saul left God, he made his soldiers fast and the blinded eyes could no more see.
Ebyo sigera byogera bulali naye waliwo okusiba kw'obwa Katonda okuyitibwa free will. Okwa Yona abeninevi kwe basiba ba Esther kwe basiba owuliranga waliwo obwetaavu bw'okusiba olw'okumenyeka emmeeme eyo okubonereza emmeeme eyo free will. Waliwo okusiba kw'omwoyo omutukuvu kwakulemberamu sigwa okwetwalamu yakukulemberamu okuli Matayo 4 ne Luka 4 bwakutwalayo tositoola omwanjala paka ng'ovuddeyo era bayibuli kyeva egamba nti ennaku 40 bwe zaamala okuggwako enjala n'eryoka emuluma okukeberanga n'olaba oba mwoyo yakukulembeddemu. Wali abakugera nga tebabakulembeddemu emizimu ne gibakubirakubira eyo. Jjukira buli wogenda mu kusiba okw'omwoyo kwakulemberamu oba otwalibwa mu matwale ga sitaani. Omwoyo n'atwala
sitaani
n'atwala Yesu okukemebwa sitaani.
Tempted by Satan in the desert, where he has been taken to be tempted. You have to go there when you're filled of scriptures. Can come up when they give you twisted scriptures. You give them to Jesus.
And
if you're a son of God, it is written, do this. You give them twisted.
Naye ebyo tubirekabe oluganda. Yesu yebazibwe nnyo. Waliyo okusiba Katonda kwe yalagira mu Isaya 5:8 okw'okwerekereza olina amasuuti mangi gabako geefiirize we balina osula weerekereza ennyumba ze ezimu. Waliwo okwo okusiiba Katonda kwe yalagira okuli mu bikolwa. Weerekereza omuceere gw'obadde olya buli nnaku n'oguwa atalina n'olya ku kugundi ku buwunga naye mutereka buteresi otereka bali eri n'ogoloka n'olya ate ebyo tobireke naye kubanga asaze kwogera ku kusiiba. Yesu yebazibwe nnyo. Tukyetaagisa conference nga ziwererako ddala. Yesu yebazibwe nnyo. Yesu yebazibwe nnyo. Bana esigenda kudda mu byakusiba tujja vva ku mulamwa. Kuli kwa mirundi ena tunaakuyitamu tutya ssaawa ezo.
naye nga kanisa ekyetaago kyawula kuba ebadde tekyawula
kyo
abamu babonebonedde nabwerere abayingira mu kusiba okutali kutuufu kubanga tebaawula bo webaawulira nti waliwo ebitayinza kuvaawo okugyako ng'aliwo okusaba n'okusiiba bo ne balowooza buli kye bayita okusiiba yingira naye nga bwe yatuyigiriza n'atuyigiriza bwe tuyinza ofulowinga nga tusaba era n'okusiba bwatu bwe yakuyigiriza yesu yeebazibwe nnyo se ekyo katukireke tweyongereyo n'endagaano yaffe endagaano ya katonda n'eggwanga lya uganda mu biro ebya eddi nga bwe yali n'eggwanga erya isirayiri mu biro ebya bisi twasayiningako sigini kye yokubiri tugimaliriza tugenda ku sigini kye yokusatu kasooka tumalirize eyokubiri eno
National Schools Anthem, Part 3.
Oluyimba lw'eggwanga olw'essomero ekitundu ekyokusatu.
Parents and teachers and the youth of this nation.
Abazadde n'abasomesa n'abavubuka b'eggwanga lino.
Rise with us.
Mugolokoke naffe.
Support our endeavors.
Muwagire omulimu gwaffe guno.
Led by God who is the source of life.
Nga kukulembeddwa Mukama esibuko y'obulamu.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Okuyimusa ensi yaffe.
Okuyimusa ensi yaffe mu kitiibwa Mukama
mwagisuubira
ddamu bulungi
agambye
abazadde
parents
abasomesa
abavubuka and the youth of the nation
mugorokokera
with us
muwagire omulimu
gwo support our neighbors
ensi yaffe mu kitiibwa Mukama mwagisuubira
our nation in the glory God expects it.
There's
no old, neither one. Everyone.
Tulage ekifaananyi ky'obwa Katonda era tuyimire ku lwa Katonda nga bw'atusuubira. Yesu yeebazibwe nnyo. Wamadda mugundi etwe.
Oluyimba lw'eggwanga olw'essomero ekitundu ekyokusatu.
Parents and teachers and the youths of this nation.
Abazadde n'abasomesa n'abavubuka b'eggwanga lino.
Rise with us.
Mugolokoke naffe.
To support our endeavors.
Muwagire omulimu gwaffe guno.
Led by God.
Nga kukulembeddwa Mukama.
Who is the source of life.
Oyo ensibuko y'obulamu. Okuyimusa ettaka lyaffe.
Kaagali uliriza muganda wange. Twakiriza Katonda
atukulemberemu.
Kubanga bakulembe moyo wa Katonda. Be baana ba Katonda. Naye baayita abazadde abasomesa baffe n'abavubuka ab'enseera okugolokoka okuwagira omulimu guno tusobole okulabika nga tuyimusa ensi yaffe mu kitiibwa Mukama mwagisuubira. Ensi zonna zitulindiridde zirina we zitusuubira okufaanagana naye kigenda kwetaagisa buli muntu yenna mu Uganda okuyimirira okuyimusa ensi eno mu kitiibwa Mukama mwagisuubira n'ensi mwesuubira okugirabira. Bino bye tuliko eby'okuyombagana ng'abannayuganda era ng'abasumba ebyo tebigenda kukola tubiteeke wansi. Yesu yeebazibwe nnyo. Katumaleyo wano katugende ku gundi siginikye ey'okusatu eno gye tusembayo nayo tugende tubureekinga tugende mu kuwummula tukyalinayo okumanya ekitiibwa kya Mukama ku ggwanga twetaaga okumanya destiny y'okuyitibwa twetaaga obubonero obwalagibwa obulibeerawo ng'okuyitibwa kutuukirizibwa twetaaga okumanya ku lugendo lw'eggulu Mukama mwe yabikkulira okuyitibwa kuno naye ndaba obudde twabukozesezaamu naye Mukama ajja tusaasira atiisi munaasigala n'ennyonta ne mukolayo olutegeko olulala. Yesu yeebazibwe nnyo. Bwe bakoloza akaakalo luddayo katusome gundi eno. Eno National Schools Prayer okusaba kwaffe buli omu yayitako omusome n'ataayitayo.
Oluyimba esala y'eggwanga ey'essomero.
Mugiyita ya ssomero naye ya Uganda. Era nga nayo emu ku siginikye eziri ku ndagaano
eyo.
Kubanga buli omu azaalibwa mu Uganda yagambye alina kuyita mu kkubo ery'okusomesebwa. Oba baakusomesa oba nedda mu ssomero ewaka wasomerayo. Abantu tebasomera ku ssomero yokka n'ewaka basomerayo. Era tubeera mu kuyigirizibwa okufumba n'ebirala.
national school prayer.
Esala ye kwanga eyesomero.
Look at me, O God.
Tunulira mukama.
As my heart silence calls.
Ngo mutima gwanga kugona kusirikiride.
To you all I turn.
Uliriza burungi. Twagamba tutya okuva mu ssomero tusaba ekintu kimu mukama tuteekeko amaaso gwe siriyasiri nga tusirikiridde mu mitima tetulina wadde n'eddalu tukyuka tukyuka kwega teri kusigalira
The national school prayer. Look at me, O God. As my heart silenced, to you all I turn. For the sins I have committed, I pray to be forgiven. Have you heard well?
Muhibyo nabye nkoze mukama nsaba
onsonyiwe
tugeetegeke tugeenda kuyimuka ku bigere byo tugeenda kusaba Katonda atusonyiwe ngwe gwanga ebbanga lya mazenga atuwogerako lya mazenga atuyita naye nga tetufuna maanyi gayimuka era nga tuwongedde okukola ebibi bingi ne lutayinza kuba kyakulabirako eri ensi newankubadde twalayira okuyimirawo ku lulwe Yesu yebazibwe tugenda kubanga kubanga Sara jetusembayo na yegamba fetu tusefwe namo kama ne mtima ja fujo na era njagala buli muntu kama amuyambe lero gwenga Uganda yimeyo kulwa banno ochuke twenenye bibi byonna tumusabe atuwa amanyi tuembulishingo okumanya tukirize okuyitibwa kwaffe tukirize endagaano etuliko tuyimirire ate tusabe mukama atumejjire bamalayika abakulumu b'omwoyo omutukuvu bafumbule emizimu ffe tetukolangako nagyo ndagaano egibadde mu paliyamenti n'ekyankalana egibadde mu basuubuzi egibadde giyumbye kanisa ffe tetukolangako nagyo ndagaano endagaano eri ku lwa Katonda na ku mansi yaffe Sikuru wa God is sikuru wa demonies.
Gods and demons.
Yesu yebazibwe.
Katumale yao. Let's finish there. The national school prayer for the sins I have committed. I pray to be forgiven. In all that I have been good. I pray to be encouraged. For under your guidance, O God, where all is peace, I shall be led.
Yes, you have to
praise Jesus.
It's
your leading, O God.
Now
there is peace.
This spirit is on
me.
Except
to lead me.
Yes, you have to
praise Jesus.
Praise on our
feet.
Tujja kudda okumanya ekitiibwa kya Katonda
ekya
mirundi ebiri ekitiibwa eky'omwoyo n'ekitiibwa eky'omubiri naye twagala okumutegeeza Bayibuli egamba Filipo essuula ey'okulonyera omukaaga muntegeeze bye mwetaaga okuyita mu kwenenya okuyita mu kwebaza ne mu kusaba twagala tusooke tumwebaze olw'okutuyigiriza tumwenenyeze ng'eggwanga olw'obutamanya kuyitibwa kwaffe olw'okumenya endagaano gye twakola naye era obutamanya kitiibwa kyaffe n'ekisuubizo kyeri ensi kyeriridde okuva mu ffe oluvannyuma tuyime mu ekyo n'endagaano gye twakola ne Katonda omuyiko w'amazima tugobe era tufulutule emyoyo gyonna egy'obubi mu linnya lya mukama waffe yesu kitaffe omuyise ebitunda tukugulumiza tukuddiza ekitiibwa n'ettendo tukwebaza ssebo olunaku lwaleero twagala okuddiza ekitiibwa n'ettendo Katonda waffe omukulu oli mugulumivu era oli mukulu ssebo kitaffe otuula waggulu waggulu Bayibuli ekwogerako mu Yeremiya esula ya 23 onyola 23 paka 25 nti osinzireyo waggulu eggulu n'olaba mu ggulu yonna era kiki ekiyinza okukwekwekako Bayibuli n'ekwongerako ery'okwogerako ssebo ali kitafumiza ebintu byonna ng'essinamu yeggwa 28 olunya olw'abiri paka olw'28 nti weewaawo ayi mukama osinzira waggulu eggulu n'olaba mu ggulu yonna laba ekigambo kyo mukama waffe Yesu ali mu ggulu ey'okusatu nga bakolisa ekyokubiri esula ya 12 weegamba ssebo teyatuuka mu ggulo ly'okusatu n'asiŋgalayo kristo eyali akamaze emyaka 14 ng'asituliddwa n'atwalibwa. Tukwebaza olw'omwoyo omutukuvu eyaleka entebe ye ey'ekisa n'asalawo ajja atulungamye n'asalawo ajja atukulemberemu. Bayibuli emwogerako Ebulaniya sura 10 aye katunafumiza bintu byonna omwaatumukala n'okugira tumewaawo si omukama waffe Yesu era omwoyo w'ekisa tetumukoleranga ekyekyo. Tukwebaza mukama kubanga omwoyo omutukuvu tumusiŋŋanye ku lusozi lwo atuyigirize aye katunafu omulungi. Bayibuli egamba wewa mu Isaya 8 olutole 17 tirabanze mukama abayigiriza okugasa aye omuyisa ebintu byonna fena tuyimusa amalobozi gaffe buli kinomu kuffe aye mukama nga tukwebaza kubanga otubikulidde okuyitibwa kwaffe kubanga otubikulidde endagaano yaffe gyetwakulamu naawe era twagala okujidisibwamu obujja. Webale mukama watuyigiriza okugasa wagamba sebo mu Mika sura ey'okuna nti munaku ez'oluvannyuma abantu balikulunguka nga bajja ku lusozi lw'ennyumbayo okuyigirizibwa gwe mukama laba n'olwaleero mukama twaze okusaba wamu naawe okuyiga okuva gy'oli mukama era wayogera mu Isaya esula ey'okubiri weewaawo mukama ng'ogamba obwetuuka munaku ez'oluvannyuma olusozi lw'ennyumba ya mukama lulikulumira waggulu w'ensozi zonna aye mukama olusozi lw'ennyumba yo lwe luno yekkanisa yo mukama ey'oluvannyuma tuyogerako mukaga esula ey'okubiri mukama kuluna ng'oddamu okujiimusa tukwebaza tukusisinkanye tukwebaza otwebikulidde tukwebaza omwoyo watusomesesa bayibuli eyogera sebo tinafumiza ebintu byonna ng'esinamu yokaana esula ey'14 16 ng'egamba naye omutukuvu bw'alijja alibayigiriza byonna alibajjukiza byonna mukama tuyimusa amalobozi gaffe nga tukwebaza gwe atuyigiriza mukama atujjukizisa atubikulidde ebyama ebikwatagana kuyitibwa kwaffe ebikwatagana ku ggwanga lyaffe wamu n'endagaano mukama tuli bannayuganda abalagaana okuyimirira naawe tukwebaza mukama kubanga olwaleero kyongedde okutubikulirwa kyongedde okutuwa amaanyi kubanga otutegeeza mukama omwoyo watukoze bulungi bayibuli gweyogerako ng'esinza amakolisa ekisooka esula ey'okubiri onyola omwenda pakole 11 tineefe ebyatubikulirwa kuba omwoyo wa katonda weebale mukama kubanga kankano tuddizibwa omujja ng'eggwanga lye wayita mukama newankubadde tutandise ku mutendera ogusookerwako ogulinga omutono naye tetugenda kunyooma olunaku olw'ebitono. Bayibuli yogera mu Zaakaliya esula ey'okuna nti anooya nyooma ebyolunaku olutono ayi mukama tetugenda kunyooma tandiko eno tetugenda kuginyooma naye tugenda kuyimirira era tukugolomeze era tukuddiza ekitiibwa n'ettendo tukuyimusa mukama tukugolomesa tukwebaza olw'akaseera kalungi kwa maso kwa mkama ulitumwe wao mkama watukiriza mbatawa musamu musamu tukukoro jakubo tukuri yao tukusamo jakubo tuwa ayi mkama ulitumwe mkufo mrini lide asomele kuhimusa etobo usayo kene na hawe yimusa etobo usirio osomele kuteke zaka tona osomele mwene nyesha kuruwe guwanga yingi na kumu kwene nya kuruwe guwanga kuganga akukiriza mba filipu esule kwenye ramakaga mundeke zile weta aga okuhita mkwene okuhita mkwene nya okuhita mkwene zame mkusama yingi na kumu kwene nya kuruwe guwanga ya kwe katona atusasile robu taulia robu tagoda emilomi inji katona afamele ugele na kwe ukuhiti wako guwanga mbaiburi mbi afayo mwisho lena elane mbana piyabaji na ena natugoda elatu wale yutuka kana na eno kama ya yogela na sinzi na mungere sura soka onjona abdi mwesatu demokirisho kunenga kuhange na hawa iwako mwale wange abaito tegele mkago vyake ayo mkama tuwele nya tusamo tusasile ayo kabaka baka baka otukiri zesomo mbasoko kubomoyo wa madukuzi baiburi ya gamba rumi ya sura mbana onjona kumine nyano paku na mkaga na wakune mwale wa katonda na mwale wa katonda elo mwale wa gini wamune mwale wa katonda na hagai yebase na mwale ya mkama reka tusinda mmasoko chinafe tuku sabange kuhanga onako ruwalero etuulida chikamba cho tuvuna mmasoko emitima jafe na magazi gafe tukakana jori mkama otusasile baibu ya gambarone esuwe muna na abini mkaga pako ruwa abini mbomu samu perawe wawo mwole mdukuhu atuwele mnafumafe kumanga asamo weli jori nabu ya gana mkama tusaba mkama ne kuhanga otusasile wetate gila kutikuhiti wako fe wetate gila nagano ya fe wetumade tupa angu kuse mkama unale tufuse chifume mkama wara gano kumina kuruwa katonda kwa gano kumia kuruwa katonda ne kuruwa si ya fe ne tumale tusoba demu kama tumale tusoba demu kama ukutee katika manga gona urokuda kwa mkama mfu Yesu wana pimonji mbogebe ngarifai vya mani ehe chigambo cho ehe msona uwe chigambo cho ehe rifamo Uganda na ehe mkama tumale tuko jema utio tusama otu sasile tusama otu sonyo baibli ya tugamba niko lema tume shule ya kubili onyasi tumo melala pako rasa pako rwana na igama tumwene nye kwa chile mwe mwe mtukufu banda Uganda mweta go kwenye nya katona mwete kufu otuwe chile mwe mwe mtukufu elege mwe mtukufu wanacha agenda kutuwa amani usoro kwenganga kulimani kwa chuzikisa akamate katukute akamate karumi ya kwanga na gata muda pali ya meni gata muda basurusi gata muda basoma na ya mkama wanacha omoyo wa mkama buhatuka wakena kumera weja ulo chemba kugamba kakano ingina mkwene nya pako niyo gama mkama ya miememeyo yusememeyo oiwo mtani kutukirifu wano vada mkwane owezi omkumpanya owamaraya ya milinga vya mkama
Okay, you say about the sausage, but you want my own, but you want my own, but you want my own.
mukama iwo moyo wako maja iwo moyo kutegera bana mwali mukama iwo moyo kutegera ayo mwisho mitumana kupanda yenda nekembe yo kutegera echikamba cha mukama elika kubatuwa na elika kubatuwa na moyo kama ndiote yo kutegera chikamba cha moyo kutesa hapo moyo kutesa amanya milioni ya misera tekamlibada wali amanya milioni ya misera ndio kuitwa kwa kuibada wali ayo mukama leko moyo wa mdaona ayo kama sabori wacha kuna sabu mwenda wajoro mukaka ndio msafu leko moyo wa mdaona mdaona tunadukira kugere moyo wako mulifanya na wali naye mukama mulibada wali mulimtuma kwa mdaona kwenda moyo alia wewe ndio kwa na chakwanga leko moyo ndio kuvaa matuka kwa amake kama kwa kutesa moyo kutesa baka tuna ndio ni acha ukumenya milioni ya misera ukumenya moyo wa kitu tusema moyo wa amani ndio mukaka kugerebi usema moyo wa amani usema moyo wa amani Bible yoga mwisaku mnyewe moyo wa amani alina la kupoteza tusema moyo wa amani tusema moyo wa amani tusema roho kwa ngaka primani gachi sikisa agaru mekwa karibu primani gachi sikisa agaru mekwa karibu tusema moyo wa amani Bible ya baba mimi watu mbonara tunayo moyo wa alicho alina wa amani tusema amani apa moyo mtukufu kuna mtu anataka roho simu ya msai nene hapa sasa nimeacha roho tusema moyo wa amani atukawa ya masomo atukawa ya matume atukawa ni manabii atukae wale mabudu sio hivi awaimbe awaiyo samadani akale mchitango bali makudini anaweka mlinye ya Yesu maana katondo mlapo sema moyo wa amani moyo wa amani wekate kuyukana moyo wa amani wekate kuyukana usimwona mlima usimwona manabii wa mlima atuma wa mlima asimwona mlima madini ya kwa mlima wamshabisha wamwona kwa tumashabe kanisa maana tuona jana na boda karo mlinye ya Yesu maana katondo mlapo hivi na 15 mkuinda moyo wa amani Osamei, etele mamaika, waliku nema mwema tukufu, ni utemuka karo, okusagula nishimu, okumara gana, na wanika chusikisa, etuwa gana na karo, nesitari, naenda gana ya ukande gama, kuraka konda, na kuruwe siyafe, uhingi la msara, eyoru paro, osane kilisame zemo, etiaru mekwa gana ya ukanda, etiaru na masami ya lekatona, etimani chirungi ya kanisa ya katona, etimani chirungi, etima madini, akwa mulima mwesi, etivaa, mwema etivaa, mwema samise, mwema doko, mwema ozu, mwema embula, mwema yo, Mwambia tuli ya masamise, roba, mwinyara ya sumula ya kandogramu, baiguli ya kaba, tuwe wawo, chambula sumula kuhusi, nebu kuruchina ya sumula, mata ya sula kumina umunara, mwinyara kumina umunara, baiguli ya kaba, palichambula sumula kuhusi, nebu kuruchina ya sumula, palichambula asima, nebu kuruchina ya sumula, ejene na mwereka, uyete kafotuga, peka kako, baiguli ya kaba, mkumikula vili mwapere, onyoro msafu, mwora umunara, temareka kabunieri, na kaba, yokana, okurikuliwa, fatuliwa kosu umunamu, alakone chikamba chakatora, naba, lero tuku asia chikamba chakatora, Kana kumina taru, ondela musambu, kumbea mwuse, nebu jambi ya nabili mwume, musambacho na chema taga, china hama kore lwa, leko sare, tumekire mwume kabara wa njime taru, tumekire mwume kabara wa njime taru, baibu niwe ogera kuhu. Baibu ya mwagira kuhu, mzakari ya sule soka, mwagira kumina umunana, wako rabini mwurumu, nwe gamba tinenda ba, ba maraika, nenda mwemiani ya mili, ama hile mbana, nakaru mbe kanisa, nekenda jinganya kuhimia, nenda mama wesi mana, ayo mwishami tumena, nara wa maraika mana, nema choku sakura, ee mwishamu, ama hile chusikusa, eme echo mwami, nema chusakura, mwami wafu, etini kumipenja manapia ulima, ama suma ulima, ama tuna ulima, ama loko, ama samise, ama tini, ulime shimu, etini ya mwami wafu, etini umetifacha na sakura, sakura, Mareka, mareka maiko bebu ya mwagi lako Mkumi kuliwa, esule kumi na mbili Onyoro msambu, mwapako ule kumi Tine mareko, kusota, nema mareko Nema mareko mwagara abu, uratani ulo kuruwana Nema mareko maiko, nae mina, nema mareka wei Nema kumasitani mkuru, kumetine mareko maiko Baibu ya gamba, daliri kumi na mbili Onyoro sota lo kumi, nima amwe wawu Maiko umunani na mwagwe, alima mina umu nako soru wame Simi katine mareko maiko, simi katine mareko maiko Simi katine mareko maiko Nisa garesi, diato la Uganda Diato la Afrika ya mareko maiko neterio Mwite mwereo, mwukona mishimu Wata mareka chisikusa, wata maroko Wata maroko kona, amalika chisikusa Omo samese, awarumbia kwata Amalika chisikusa, akatoko, akarumbia masumba Akarumbia kanisa, akarumbia masumba Akafuda madini, akafuda mwakatuchi Akafuda mwanyo sami, akafuda mwishirabu Tero, mwikira yesu mwana kabuda mwami Nakarumbia mwakosi, awasumba gamefuma Awasumba gamayumba, nero kurule chukuma Mwikira yesu, mwana katoka mwami Baibuli ya Osoba kuingira, mwenyeba ya wabaji No, nolemi na mwiki Mwakunye kongo ososi, mwakwana na osula Kakano, mwikira mwakusina mishimu Sibika mwaleka wajekari Sibika mwaleka wajekari Akwa nami mishimu, amadika chikusa Akari mwekula, akari mwososi, akari mwofu Sima sima mishimu ajo Sima mishimu ajo, baibu ya kaba Mwakumi kuna sura ya mwakumi ya mwini Ondoro soka, nenda wa mwaleka Marino ujekero neri, mwakumi soka Sura mwenye unakoma, mwaka akano uwarero Mwakumi ya Yesu, mwana katono mwakumi Tumekirema mwaka wajakari, baibu ya kaba Mwakumi kuri waa,
Oh, we are Yesu. We are the Mukama Mulungu.